You're listening to Retinic.
Helium Entertainment.
Dafash, alafu wapendi mashasha, wanashika warasta na planta. Kiwa zone kuwa cheki ni planta, cheki meshika makoma. Story kwa mongo ni jiba, nende nilipwe wathi, alafu ni kombo matri.
Zone, zone, nisha fika fika zone. Najibamba niko zone, oh zone, niko zone. Maleta pia zime chrome. No zone, fika zone, toa lock, go go. No zone, fika zone, toa lock, go go.
No zone, toa lock, fika zone, go go. No zone, toa lock, fika zone, go go. Nafika kwa mbogi na dis, napenda kupiga na kiss. Ukicheza na mina kufix, naspendi kuchapo ma mix. Kileta mudamu na shodho, na kawani dengi unagodho. Ha! Nadhani na chekanga daily, sikupata magari na meli, na kumodi na joint kwa reli, iyo ni meditation kweli. Ha! Ngoseli nipiga tenga, kucheka kwa daro na jenga, na bado mikonda wa soro, wakileta kinyefu kwa mchoro. Yo!
Zone, zone, nisha fika fika zone. Najibamba niko zone, oh zone, niko zone. Maleta pia zime chrome. No zone, fika zone, toa lock, go go. No zone, fika zone, toa lock, go go. My youth wako mandom, my elders wako on form. Kora 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 zone, mina make profit silos. Kismatiza angu, baraka daily zina fall. Sunset niko on, sentence. Ushadi kile mindo don, aminiti yedi sare. Mambanga wakule mabare, listen. Maria wote wana pretend, given. Nitai chapa ki bing bang, break it and leave it. Obvious niko on top, Johnny 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 walk. Maeta pia wako job, daily niko busy and busy. Za kushare sio mimi, niko kwa ligi mindi ya mshindi. Nipate maganji kadrizi, sanity I'm done. Rap napika si local, pongi clat, bombo. I class, so so, password, go go. Ring I see, momo. Zone, nisha fika fika zone. Najibamba niko zone, oh zone, niko zone. Maleta pia zime chrome. No zone, fika zone, toa lock, go go. No zone, fika zone, toa lock, go go.
Sunajua mina tesa, alafu na kamkuhemesha. Nacheza michezo wekesa, alafu naanza kubonyeza. Niko mazone, niko kwa hono, ulete vurugu na bato ni bo. Boogie me chrome, boogie me wrong, na ni kama ile ya wrong turn. Na mimi napiga ma right turn, kama ni mbele hakuna kutan. Na kama kufia mtu naeza kuban.
Nice.
Sherifu Mangwari.